baba ulira abato baba ulira
okweso tinga chiba chikuru nyo okusowa gana kya kitiwa nyo okusowa gana eto kisufu nyo okuma gano mugongo chaka binyo nyo ula muwane
ensonga ensonga
omute senga muri babiri
ensonga ensonga
ula mukanye
ensonga ensonga
omute senga muri babiri
ensonga.
Nsobizo gwena ruwalyo jakubona empizo wanoluta ya sebo yakubye mukazi we olomugamba ko butaga chagulo we ezimbi zako zazimalira mu mwenge milimo chawaka akirekera mukazi we mubafumbo temubula nsobi okuwangane kitibwa keke kakanya nsobi okuulizikanya teche mala we nsobi obufumbo ye mkoti ya baka ula ukanye
ensonga ensonga
obute senga muri babiri
ensonga
Amukwano nga bukaye rabayo amakama nyigazae yo abana banji bakoye nebe bazadde nabo be chance yo bano badikise babaze omwana kabe kiro muna tayonse ono ye kuyaya seze ya kamwenga bufumba wale mara jadiro lye yabaze ayo government biyingidem abami nabachala be yaudem naba mukanisa mateka tugaje yo eno mu Uganda chitalo nyo ono mchala yalopye bawe muyamu kasomu kwano ngate mulwade mubufumbe miaka minji bagaze bulichimu katiraba my god ichibi no stand ibyalanga mubufumbo ba contract bubusanga mabichebio abakungu byabatesa namba bana bamusepisa zebaleta oh mukakane mwe mutese omukyala nomusajja mukanye we biganye mukakane mwanjalo obufumbo buterere
Ensonga,
tura mukanye.
Ensonga,
oh babiri.
Ensonga,
omusajja yongeza.
Omukyala
mukwano yongeza.
Ensonga,
hey.
Ensonga,
omutesa nga muli babiri.
Ensonga,
tura mukanye. Omukwano kuba mukanya. Omukwano kyekyabe kiberi Katonda. Omukanya omukwano kuwo mate gunyuma.
Ensonga,
kale mukanye nga muli babiri mu kisenge kyamwe.
Empire, yeah.